makasabraya, minamba sa prayer.com.
Nilibisha, mama aliponambia, ukipenda jeuri kwisha, leo nayashuhudia. Hayapiti madakika, simu sijampigia, yani silikupitisha, sauti nsipomsikia. Kama kupenda, ndo waga hivi, niwezenu uchizi na ugulia. Kama kupenda, choto kitazamana, ubaridi homa, aibu tumezidiana.
Pole niona, machoto kitazamana, ubaridi homa, aibu tumezidiana.
Wako kijume fanani, itangazie hadhira, chuma changu kipo ndani, na kinusuru madhira.
Nyeo barabarani,
waendesha kata ya watani, haina kutoka bila.
Kama kupenda, ndo waga hivi, niwezenu uchizi na ugulia.
Kama kupenda,